Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Here's another one.
Touch, 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 touch.
At the beach, baby.
Ulimichunga baba, yasikutoke tuvunga baba. Mdomo funga jama, ukiponza kichwa tutashanga. Utoi hela ya promo, unavuta mdomo, time muhimu sikini mane. Funga baba, amo nataka mrembo, tafta mka shugurikane. Na kuambia igwe, mishe za kupiga na kubondia ufe.
Ala,
nani nuni ya bure, sichese nyimbo zenu mchanimbia mie.
Sawa,
nao demziki capital, capital, hizo kipaji habari za kitambo. Bona nishaga haso kutoka ndo kama kipaji, mbona mikitambo. Mdomo funga usiwa mwagie pumba, kina shira wadu wana mambo ya kitwana. Acha kubonga jumziki. Sipendi madharau, no usinilete madharau. Mi huwa nachukia madharau, usinilete madharau.
Haya, achizi wakishika na vimba,
ikipande.
Jini magulu kudinda,
ikipande.
Atanzaka wanafunua,
ikipande.
Haya, 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 haya.
Ikipande, kande. Ikipande, pande. Ikipande, pande. Ikipande, pande.
Haya, 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 haya.
Nishinda siwa pada, ikishuka mvua kwa simba
kiwa nazaa.
Chowa na mimbo nziwa nazaa, ila chunga mbele ni hautakuwa mama. Acha tama yule demu wa chama, acha kutoa chicho hebu kapua bana. Amekutosa, leo kawa mbaya unabonga. Ulijikosha, leo vipi kafunga bomba. Funga mdomo na mdomo, funga mdomo, we mdomo funga.
Majibu na kauli zako, mimi si wa size ya kufunga.
Funga mdomo na mdomo, funga mdomo, we mdomo funga.
Tafuta wa size yako, majibu na kauli zako ni pumba.
It's going on, you know how we do it. Ah yeah, achizi wakishika na vimba,
ikipande.
Jini magulu kudinda,
ikipande.
Atanza kwa wanafunua,
ikipande.
Ay, 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 ay.
Ikipande, pande. Ikipande, pande. Ikipande, pande. Ikipande, pande.
Ay, 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 ay. Achizi in the house,
peng, peng.
Water, water's in the house,
mdomo funga.
Mdomo funga.